kaningo malako aye. Bakufa kalango pe bayemba kango balaka. Tika leloto landa ye.
Malako disco.
Mama bondanga lo bakinanga boyeo samba wana kokendeo batelango baleki no kibasa la mobulure na boyeye Mama bondanga lo bakinanga boyeo samba wana kokendeo batelango baleki no kibaki makelasi na boyeye Katia le village, nani ako bimelanga ina bika manga, batata na ba mame, tola liza la bande komposo mine virunga o pasi ye ye.
Ah virunga, bawe bakobina babina.
Le village, nani ako bimelanga na bikae, batata na ba mame, tola lisa la bande koposo mine ba mama pasiye, basala la vie balemba mwana samba yoyo, batanga kakela si bande koba koma kodondwa Sala bozo baba ndeko totanga kate To sala bozo baba ndeko totanga kate Ye 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 ye
Thank you. kasule 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 kasule
eh virunga eh sitaki maneno eh sitaki ah
malaco disco malaco disco
sitaki maneno eh sitaki ah
ukona kuru baba eh naivasha tu dafika o
sitaki maneno eh sitaki ah
ukona kuru eh naivasha tu dafika o
sitaki maneno eh sitaki ah
uko kisumu eh kaka mega yoyo go
sitaki maneno eh sitaki ah
uko kisumu baba eh kaka mega yoyo
sitaki maneno eh sitaki ah
virunga virunga eh watoto ya Afrika o
sitaki maneno eh sitaki ah
uko Mombasa yoyo Malindi Kilifi yo
sitaki maneno eh sitaki ah
virunga virunga eh watoto ya Afrika o
sitaki maneno eh